I'm
a Zambian boy, it's your boy, Ikaya. Q-Town Master.
We gotta talk about
you
this
don't know my star.
Let's go.
You've been through it. You've never been through it. Don't you dare on my star. It's not your star.
Let's go. Kampondo kenzo chopa na mvula. No wonder lifestyle upali manje ni yodula. Nishi mama isetina kula na bambuya. We used to say mavuto tenzo chela vitu mboa. Moenda enda then I went and I made treasure. Aka kantu kenze kana kuila kumutima. That's why vintu vina sinifuna aziziva. I wanna make it love from Osaka to Mchenga. Let's go.
Cute and master.
Awe ya wish wenzo ona penenze kugona. Siku zipompa lo maybe my not face bomba. Tenzo gone la kampasa, tenzo sami la kasaka. Waka uka wakubeti ni kuyambo soba. Anyways, lolo taka choka momo mumi follow. Izakati yanka yeti makwela makopolo. Wanani uza mwana wanga life ni mulolo. Osata mangila manzi ya makonka mufolo. Ninasikile ya babla mochi polo polo. Waviewa status full photo ya pachililo. Sininga wapenele kaili nishi ni wakido. Niva tamangisa bati niliche mulolo.
Cute and my star. Cause you don't know my star. Don't know shit about my story. Yeah. Don't you tell my story.
Ella just got sent to the